Young Seeker, a bit the boy, a G-Night, I tell you. Next up, touch.
Asha Mungu walai, siku fichi kwako na jidai. Ufuba kwako mie si shangai, wambea wazushi wajekesho watadai. Weka moyo moto, taratibu kama katoto. Kama life msoto, mbele kwa mbele tupate katoto. Nisisi echo kiuno, na minji pinde nipate kajoto. Zidisha mitetemo, kwachu kwachu niteme uro. Weka moyo kwako chori chori, kama vile na sinzia. Utoto kasura kandori dori, tunapate kitana kipoli poli. Weka moyo kwako chori chori, kama vile na sindia. Utoto kasura kandori dori, tunapate kitana kipoli poli. Geluka upate, geluka upate, geluka upate, geluka upate. Kiachia upate, kiachia upate, kiachia upate, kiachia upate. Vile unavyonipa udambwi rafu kona bambi jambi 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 jambi. Vile unavyonipa udambwi rafu kona bambi baby. Jinaiki unajicho mama kama wankonyeza. Vile unavyo nipa la wama, vale unavyo cheza. Wamoto, wamoto, wamoto yomtoto, wamoto. Wamoto, 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 wamoto yomtoto, wamoto. Wamoto na nyonga msokoto, tukiwa gageto ni joto. Viboko washa moto moto, katikae komesha wanoko.
Taratibu, shuka chini, kama vile unasukwa. Puta puta, bila bleki, fanya kama unawekwa. Hey, ele muka tete, chichina mwendo kiwete. Yuma ndembwe ndembwe, maumelo atepe.
Chambi chambi, chambi chambi. Vile unavyo nipa udambwi, rafu kona bambi. Awi. Chambi chambi, awa. Chambi chambi. Vile unavyo nipa udambwi, rafu kona bambi baby.
Six sounds, six sounds, six sounds.